Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngithi ngiphume egoli bengiyozama imali. Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngizofela ekhaya noma ungasathani. Ngizowakha umuzi ngenze laba phansi. Ngizofela ekhaya noma ungasathani. Ngizowakha umuzi ngenze laba phansi. Ngiphume egoli bengiyozama imali. Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngithi ngiphume egoli bengiyozama imali. Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngizofela ekhaya noma ungasathani. Ngizowakha umuzi ngenze laba phansi. Noma uyabekezela noma engasekho ubaba, wathatha igugu lakho shone sabathini. Bonga ukungikhulisa noma wangathimbi. Ayikho impilo makhelwane bengahlimi. UNkulunkulu khona ngeke angawafezi. Mama ngiyajabula ukubona noma ngabe ngingaphethe lutho. Idlozi lijabule manginawe. Umphefumulo wakho isibusiso kimi. Inyembezi zakho ziyisiqalekiso. Ngiyathembisa ngishone ungajabulanga. Thokakha umuzi wakho please ungasabi. Zothenga okudingayo please ungakhali. Ngizofela ekhaya noma ungasathani. Ngizowakha umuzi ngenze laba phansi. Ngizofela ekhaya noma ungasathani. Ngizowakha umuzi ngenze laba phansi. Ngiphume egoli bengiyozama imali. Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngithi ngiphume egoli bengiyozama imali. Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngizofela ekhaya noma ungasathani. Ngizowakha umuzi ngenze laba phansi. Thank you Lord, I feel safe now. I take what it takes, nobody cares now. Homies, they better place, yeah, you know, right? You can run away, push up under, you know, huh? 20G, put your money safe, boy. Take your dreams to another level, boy. I can tell you, girl, I'm going to go until it does. I'm going to go but I'm going to buy. This is how we roll, I'm going to go to the Mahlala emthandazweni, fana ngithi uzobhobha. Mahlala egoli, mfana ngithi ubuyele ekhaya. Ugogo phela phambili, you know, ziyaya. Ushiye ukubivala, mfana ngithi hlasela. Indlala ingakuthola, mfana ngithi bophela. Ngizofela ekhaya, noma ungasathani. Ngizowakha umuzi, ngenze laba phansi. Ngizofela ekhaya, noma ungasathani. Ngizowakha umuzi, ngenze laba phansi. Ngiphume egoli, bengiyozama imali. Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngithi ngiphume egoli bengiyozama imali. Idlozi lami lingithwele buka ngibheke ekhaya. Ngizofela ekhaya noma ungasathani.